olumkwano gweyandaga nebazanyo Yesu wangoyo olwekise kingi kyalina yewayo kulwange nafusi wekitagasa ndi mulamu nze olwalelo lwamkwano gweyandaga
bali mkwano nabaki Yesu
Fabulous.